komsa. Nyi mnasikizwa na maogadua roisa. Top rapper na natembea bila bouncer. Kula moto toke jasho mpaka na usa. Alitokea kama dishi joy shaisha. Sani clean kame ngarishwa na geisha. D&D ni ya wato kileleshwa. Miss call kwenu utakeleleshwa. Utaperembeswa. Kuna choices na umepita juu ya guesswork. Niko fly, reputation niko jet lag. Na career najendesha kama Tesla. Pigwa kufika unafanya gana neskif. Weni mgeto unavako za ki estate. Na kwa status na kucheki ati lake day. Ati club seen, going down toko reggae.
Man is on my mind, your body for the night. Sin sima, you better give me your time. I say man is on my mind, your body for the night. Sin sima, you better give me your time. When you down low, bloody man I feel it on me. When you down low, girl why you watching for me. When you down low, when you down low. When you down low, low. Man is on my mind, your body for the night. Sincy man, you better give me your time. I say man is on my mind, body for the night. Sincy man, you better give me your time. When your body down low, low. I say body down low, low. I say body down low, low. Body down low.
Yeah, I make you hot. Marathon, umedunga brana thong. Make you scream salaton. I make it clap. Round of applause, tell you shut up, baby, this is how it goes. In the sheets, to get na letana juju. Waswahili walisema nijo mkono mtupu, ala. Bado mtukutwa kona kutu, lakini leo inajipa jipo redia kona mutu. Najimba nkana cheza Minecraft. Slow steady ama niongeze nitrous. Need a glass for every time you wind that. Nikifika I go down, kake boza fiber.
Man is on my mind, your body for the night. Sincy ma, you better give me your time. I say man is on my mind, your body for the night. Sincy ma, you better give me your time. When you down low, bloody man I feel it on me. When you down low, girl why you watching for me. When you down low, when you down low. When you down low, low. Man is on my mind, your body for the night. Sincy ma, you better give me your time. I say man is on my mind, body for the night. Sincy ma, you better give me your time. When your body down low, low. I say body down low, low. I say body down low, low. Body down low.
Yeah. Gumi jamo ka Alicia kanini, kanini. Alikuja kaishia kwa nini. Na nyinyi, mulidhani atakuja kwa nani. Ta jirani akawika jamani. Kanini, aliishia kaja dunga kanini. Kamini, jirani ploti mzima hikuwamini. Kwanini, zangu zikishika wangajaba. Staga nikimedi zile stories anakada. Jakoyas tulivuta, aduku mada. Nyongi mulivuta kwanini. Na nani, kanini, tulikuwa kanisani. Na nyinyi, nafanya vitu humo kumetani.
Niache nyashi pite boss kwani mini nugu. Niache nyashi pite boss kwani mini nugu. Sikosi nguvu baby girl mi ukula njugu. Niache nyashi pite boss kwani mini nugu. Niache nyashi pite boss kwani mini. Pite boss kwani mini nugu. Sikosi nguvu baby girl mi ukula njugu. Niache nyashi pite boss kwani mini nugu. Sikosi nguvu baby girl mi ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, 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 thing.
Pull up, my selector.
Niache nyashi pite boss kwani mini nugu. Sikosi nguvu baby girl mi ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, hadi upigo marufuku. Kaende kaende, kifo cha mende. Unaninyonya kama maembe na tembe. Kembugu vitu zetu usiseme. Wacha wapati wakidhani kuna vene. Peleka juu, peleka chini. Usiogope kuu, rarua mini. Ikishika sana, toa ulimi. Zako zikipana, chaza na mini.
Celebration.
Oh,
pussy like laptop. Make me put the money in the cellar, the cash app. Whoa, yo, she not stop catch. Fuck sweet, your flashing finger but not flash. Cocky a beat on your wall, them not not. Girl, your pussy clean, you know, green like the WhatsApp.
A real thing, huh?
Y'all give the best sex. Catch it now, your birthday suit. Make it less stress. Bring it, give me express. Cocky, I got test flesh. Me y'all catch it right now. No bag a long time.
Rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it off. Rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it off.
The pussy clean, girl, you know the art. Go tell me, girl, you know I get bad remarks.
Rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it, rock it off.
She want riding, she want back shot. She want sit down, but it, she want fat cat. Me girl skin out your pussy like laptop. Make me put the money in the cellar, the cash app.
Pantani kufaju we uko kwa kiti unajida na unajua hii ngoma imekuna akufaju akufaju kila mtu hapa ndani kufaju we uko kwa kiti unajida na unajua hii ngoma imekuna
nimekam kwenye best na kabla new moon dance all network kufaju nimekam kwenye best na kabla new moon dance all network kufaju bend your shoulder legs are deep now in your oral. I do the right, I do the left, I do the right.
Akufaju, akufaju. Akila mtu hapa ndani kufaju. We uko kwa kiti unajida. Na unajua hii ngoma imekuna. Akufaju, akufaju. Akila mtu hapa ndani kufaju. We uko kwa kiti unajida. Na unajua hii ngoma imekuna.
Here we go. Here we go, new style kufaju kwenye dancing floor. Nona watoto na wa mama kwenye maleso. Wanakatika kufaju, east thing on the so. Ah, wewe ni deme bushika meza. Kwanza inama wanze kutingisha. Unanibamba mtoto wa Hadija. Chakukemba, mtoto nchakukemba
hey. Akufaju, akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. We uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Akila mtu
Ato shanski ya kikingia ni kuplas. Kukwa nga badu na chuklo wa madam. So anguka nao itabaki meflo na vibe. Anguka nao koko single for now. Hey, mdagi mdaglis mteja patikani. Hadi late night sa sita ndo tani wai. Nikupini location anko fana na hii. Sukate call niko chomba ya G. Mina juwa utakuwa irizo release. Acha ni kushow kwanza form ya didon. Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini. Say tunasikiza Shin City tuna feel free. Take a video na upost pale NGC. Jina ni Kantel kurapsi ni talent G. Anguka na anguka now, check it. Anguka now, turn the down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. Tuliza pesa alafu, one leg. Anguka now, one leg. Anguka now. Anguka now. Anguka now. Anguka now.
Anguka nayo kama uko na new cut. Anguka nayo kuna party na magwash. Anguka nayo round 2 kwa hii bash. Anguka nayo ati, anguka nayo ati. Anguka nayo, anguka nayo. Anguka nayo ati. Ati, anguka nayo. Ati, anguka nayo. Na katika msupa we banjuka. Cheza chini kukwendezo maduta. Anguka nayo baby ganusha itika. Ndagi mdagi matisho za wadagi. I'm a darling, tambu serikali.
Yeah. Only got it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth one day, yeah, that's what I prefer.
on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth one day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up, so when me set it, you have it, pick up. Sim sima, muka the keys to me bima, kisikia kimjo mkotu na juan kuririma, female benzima, kadem na go ina, reproduction tunaifanya backseat ya kaldina, bad girl didi, bad girl karir, nipate excuse nikiwa wombor tiris, rosa nyoro, fika fiti, siku zombo tote tunawashombor.
Man, me a look where you there. Your girlfriend know me better than them. Man, me a look where you there. Me cause problems everywhere me a got step.
When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth one day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it. Pick up, when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up.
Nigga, ni chape chape, chape chape ni seti, ni shande shande, shande shande. Kwa jama pikin, waka lale anguka na yo tuende down, niche down kwa carpet. Bad girl kariri anafanya na kam esa. Only fan, mindo recording is a videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyanyanga bila chesa. Number uno mine mzinga na ninamu. Nikikamu matu potezi ita ati. Number uno mine mzinga na ninamu. Nikikamu matu potezi ita.
When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth one day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up.
Ready fi burn up warning, some boy splinter. Big up bad gal in a real life no Tinder. When the things hotter come like a sprinter. Hotter than lava anytime even in winter.
Girl, let me see how you a bad bad. Sipping when you sit down for the jammy in a dot. So me tell me, girl, let me see how you a bad bad. Smoking on you black it, blacky jammy in a dot. You so mad, girl, why in your body?
I know she want me and she know the mechanic. No bad girl to ride you the baddest of bitch. On the left side I got my cup on the right cause it's a dick. It's a dick tank.
Me not scared to dance. Me not scared to dance. But there many bless, not many per chance. Me not scared to dance. Dance, dance. Me not scared to dance. Me not scared to dance. But there many bless, not many per chance. Me not scared to dance. First of all, let's make one thing clear. I ta could dance, ni kusifu God my dear. So kill a chance, me na dance, bila fear. When if a space, ama uni join fear. Apa kuna ujuzi, we pick a move, apa tuko juzi. Ongeza vibe we, ongeza mchuzi. Mungu ni mwema jana leo, adi juzi.
Deni alilipa bila kubagen. Na even divo nilipata another chance again. The million my people ya na lose again. And that's why nime turn up na another Mr. Apa ni later, later, niko busy na dance so you can call me later. Na mafali moto moto ya nilieta, lieta. Tunasifu Yesu wetu anameta, meta.
Wase wase, eh, nipe dance tusitoke tusikwende. Wase wase, eh, nipe dance tusitoke tusikwende.
Minasikia kudance, minasikia kudance. God many bless, na many per chance. Minasikia kudance, dance, dance. Minasikia kudance. Me not scared to dance. But there many bless, not many for dance. Me not scared to dance.
What's the phone, Nico Plus, Nico Plus, oh. So be girl and a day, me wash and dumb. Sizzy bunga for the Jew, me watch on. Sizzy banja, me tell me the father son. Easy sis, una drum, me don't make boom. Uki banja na ni, una pigo boom. Candy happy, my guy, it a tipa soon. Usi word in a life, it a tipa noon. Ni weekend, you are lies, me pick a moon. Na madiva, wame crom, ni me pick a zoom. Usi zime, my guy, so una jua rules. Tunakata, walai, adifike noon. Una tick. Una tic-tac nini, baby una ass, una tic-tac nini. Izo nini, una tic-tac nini. Inya mabusa mepe kwa sin. Una tic-tac, una tic-tac nini. Baby una ass, una tic-tac nini. Izo nini, una tic-tac nini. Inya mabusa mepe kwa sin.
Spendi manza meka uka haga. Manza mestunya, Napenda haga jelly, jelly jelly. Asiko na dimples, uko single niko single. Ndekia Michael ni kwenyeshe kichinjio. Msupa champio. Nika fresha kanairo. Kienyeji special. Manzi ni kienyeji na kwambia kwa TV. Anapenda kumkumbagia. Kumkumbagia. Ana tiktaka lafa na nikalia.
Una tiktaka. TikTok, una TikTok nini? Baby una ass, una TikTok nini? Izo ni nini, una TikTok nini? Ini ya mabuso mebeba sin. Una TikTok, una TikTok nini? Baby una ass, una TikTok nini? Izo ni nini, una TikTok nini? Mabuso mebeba.
Me a the pastor, them bread got dead man. No shop, me come to now with the two confession. Let me hear about the church and the situation. Now me a go talk to them, a dirty Christian. Like Sister Paulette and her gay husband. Well, if I'm go there with all mini bus man. And come in and me church with your fornication. Perfect, rebuke your one to Satan. The one sister, then I want to kill this one. When they get a stone lover, that come at a ransom. And I do the dirty wine, I'll come my shake. And I come in and me church, I hold up on.
When I go church from how long, rather skip through the morning and put on a slam. But me woman, she a pressure me fi go confession. So me decide fi go and kill the conversation. So me see them rather say Sister Pam, who a tell me everything about the congregation. Both Sister Paulette and her gay husband, and how she still asleep with the minibus man. Sister Gwen claim she a Christian, but a last night them catch her in a school love session. She a do the dirty dance to the Mataran song, and I see she get the thing them from Baby Sham.
Lady Bumamos, sani saa sita. Mefika ile siku ya kukubali mini chita. Meamkia supu na kindukulu na shuku mausiku. Kama kawa ni mafomu zitajipa. Sema wapi kuna shika kasavera ama kuiva. Neza piga zangu timba ndo nisunde shada shida. Nikifika saki mtu anambia jitembe jaba. Niko na ubad na ugeto badu inanitatiza. Neza sema zimpaka zimpaka zi.
Zi.
Yo ni pati sija kuja wi.
Zi.
Kamkoba kaupigati.
Zi.
Nandi.
Zi.
Take it. Pati si pati kami bado si participate. Shorts 1-2 uneza penda kujimarinate. Sabi girl na ti girl pana kujivalidate. Super pana choma bet. We uko sawa. Maintain. Ivo ivo. Ah we. Ivo ivo. Maintain. Ivo ivo. Slewe sana. Ivo ivo. Ah we. Ivo ivo. Slewe sana. Ivo ivo. Ah ivo ivo. Uschome sana. Ivo ivo.
Ivo, usonge sana. Ivo, Ivo,
yo position, yondo tempo, yondo.
Ivo, Ivo, we, usi overdo. Maintain, zuta nivunchangu. Poa ni aggressive, analeta na pujo. Na naimeza kwa nivita, bluno umiza burungu. Ibu, moshi mbili ukuwe mpole. Letu na stone, kama ndama noza comrades. You get it? Kama bado chana nayo. Tuna tank steam, huku naituwa gaza kayo.
Maintain, Ivo, Ivo.
Senti ma son sassi, kukame ma ton sassi. Ozambe, fulai, ya mboza kwe marira. Ozambe, vizibu vyo vye marira. Me, mbozi se kabia. Mbozi se kabia. Me, ajiwe ye soza. Ajiwe ye soza. Shukula, wena msanda nga kirira. Ya kute fene kwa sike mi hula.
Ozambe,
begena.
Ozambe, bam,
begena.
Ozambe,
begena.
Oza, oza.
Tonde kanze tonyambula ozinango mulalo womala kwepu bya byakunwa mutigwo woli na mpenkoni waiga mazino fumita masonso sakidetan madendo tambedenda bulatan medudi de patida kobo bira mawutan nagunda dakujungo bodi mato dakate ozambe ina misante na mechanja mena kunene migaza misana ponya ina misante na mechanja mena kunene migaza misana ponya ina misante na mechanja mena kunene migaza misana ponya
position, come down now. The girl them, the girl them, the girl them, the girl them, the girl them ready and the girl them hot. The girl them ready and the girl them hot. All over the world, me love the bum bum fat. All over the world, me love the bum bum fat. Santo Domingo, girl them hot. Haiti, Guyana, them hot. Costa Rican, girl them hot. Jamaica, Aruba, them hot. This one a new style. For the girl them no, that one ya for the girl them no. New style for the girl them no, that one ya for the girl them no.
Girl back up,
come down no. Change position, come down no.
Back up,
come down no. Change position, come down no. Give me everything, give me everything, yeah. Give me everything, give me everything, yeah. Wine pon the thing, wine pon the king, girl. Wine pon the king, wine pon the king, girl. Try one coach, bring the girl them. Bring the girl, them all over the world. Through them by a set it up. Them know so we set the trend. This one a new style. See the girl, that one a pretty girl. That one a pretty girl. New
Magi magi checky, magi magi checky. Niko makokolito na bado vipe katazo za sijafika mwisho. Na niju bebe wamejeza nkani patanisho. Na kani mbli na cheza mbali juu hawezi nisho. Juu ya kikokolito, niko makokolito na bado vipe katazo za sijafika mwisho. Na niju bebe wamejeza nkani patanisho. Na kani mbli na cheza mbali juu hawezi nisho. Niko makokolito. Na zako za kishika, you know you can call me. Na bashi meshika kila mtu zombie. Atiche leke ni bro na mimi ndio homie. Nata na bonga kila mea kisema ko lonely. Na tamani zishike tu wake na mbogi. Na venye zimeshika zaidi hapo ni konki. Machupa zinasongo kirusha ni dondi. Na venye bebe kamezoza na bado sioni. Akiwa lai niko makokolito. Na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wamejeza nkani patanisho. Na kani mbli na cheza mbali juu hawezi nisho. Juu ya kikokolito niko makokolito. Na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wamejeza nkani patanisho. Na kani mbli na cheza mbali juu hawezi nisho. Niko makokolito. Na niju forenti nafanya mina sistama. Atakani pedi na nani seti sezi katatama.
Hakuna kubliki mini kimedi na medina chapa. Jinoni ganji ndo nasaka ndo italeta mama. Na nimezozo treble winners na shindana na pep. Na kila kona na tafuto nkani hepanga pep. Na alisema minya kwanza partner zama na depth. Jumo shimbili nisha zama man I'm catching my death. Na nikicheza na cheza kikomando na mahatu kitafunga ki Ronaldo. Nata ni mechi sezi cheza bila ndom. Juu nikicheza ki Messi ni Ballon d'Or. Niko makoko liko na bado bebe kata. Tuzo sija vika mwisho na niju bebe wa mateza mkani patanisho. Na kani mbe na cheza mbali juu hawa hawa.
Just keep consuming me.
And then
I'm gonna get tired. Yeah. Tried to do it, but now I see that you're not mine. And I was wrong to think you'd change it. Wish you could stay with me another day. Wish I could change your mind and make you stay.
Jesse.
Mr. Seed again.
Kwele imejana, inelisho kitingizo, inatingika, tingika, divas, inedivalicious. Badilika mam na kuja kuku pick up. Mbona zona baki home na mimi ndo your big man. We big a smile, mindo talibia picha. Nadina, nadi malaika, na nilia di. Ya mana tipsy.
Yeni malaika, 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 ya yeah. Malaika, malaika, malaika. Yeni malaika, 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 ya yeah. Malaika, malaika, malaika. Nasema diva, nataka dina. Anataka di. Baby, come ni kupeleke dina. Ni kubless na di. Nasema diva, nataka dina. Anataka di. Baby, come ni kupeleke dina. Ni kubless na di.
Nimekudigi, unakafiti. Na nina think, ni kupeleke ukakule fishi. Misi mtriki na sinanga kiki. Siwezi kuchiti, majue ni painting.
Alo, 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 eh. Alo, alo, alo.
Baby girl alone, as you took it home, mini could perform Nico Madonna, Nacho Mandom, like never before. Baby girl alone, as you took it home, mini could perform Nico Madonna, Nacho Mandom, like never before. Nina Boni, Kizima Danga Zote, Tuba Lonjo, Mazane, as a nice Niki Pata Waku Papa, Nakuna Kwela, Nataka Twende Dina, Jina ni Mona Lisa, na metoka Umina, Machaji wanapita wakilia, she's a killer, na mimi na jibamba nikitoka na Madiva, Magi Magi.
Nasema Diva, Nataka Dina, Anataka Dina.
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hips, six sexes kiwa bam bam. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chop chop. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chop chop.
Ay, ay, kutate, ay, jina dudeda, ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kutate, ay, jina dudeda, ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
Cheki, cheki, mina we, ha, tunadu the math, eh. Sarenda kekova, jo, angusha mabitha, eh. Baby, si ubendova, kwanza venye inafa, Sia, tina chocha, mina penda hiki fa. Ukidigi da digi da pale tu kwenye machuwa. Mina sikia sikia ni kama ni komandom. Sai ni kozon, mamizinga ni za chrome. Manzi unanibamba mahari ni tachukua non. Namba tu pahali, pale sehemu flani yani. Na utamwaga misi jui, Johnny majigani. Nikimaliza, utasema Johnny nani daddy. Harry Krez, ule boyo machine nani.
Anpenda, anpenda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers. Anpenda hizo hips, six sexes kiwa bam bam. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chop chop. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chop.
Ay, ay, kutate, ay, jina tuteta. Ay, ay, jina kanamu, anamba nala.
Yeah, yeah. Tell me where for you all, yo. Put me arms right around, yo. Can you give me the tightest hold me ever get in my life? Girl, me want fi just squeeze, yo. Put me things all around, yo. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Mm-mm. Me hide them jam, me no care. Me take it anytime, anywhere. In the square, so me no fear. Long as a woman, I will be there. Me want a girl, me can't wipe on me. Me want a girl, me can't take care of me. Let me feel it, let me feel it. Oh, me have to really squeeze it. Girl, me want for you all, yo. Put me arms right around, yo. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Girl, me just want to squeeze, yeah. Put me things all around, yeah. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Oh, Lord, like a fast bike on the road, boom, 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 boom. Jump on the back and share, boom, 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 boom. Give me the maga one, the fat, kum, kum, kum. Me the play last one time, it come to kum, kum. Me under control, I'm more fire, she want in her soul. She say, more and more, and still she grown, and still me multiply more. Girl, me want to just hold, yeah. Put me arms right around, yeah. Can you give me tightest one?
Give me that gun in a long talk. Tini sipin and see what in contact. Give me tini sipin, tini 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 tini. Tini sipin and see what in contact. Give me tick, give me that gun in a long talk.
Yo, Mar.
Tini sipin and see what in contact. Give me tick, give me that gun in a long talk. Sick physically fit, girl, I'm on that. Give me tick, give me that gun. So me say me girl wine pon the ting, wine pon the ting. Me girl wine pon the ting, wine pon the ting. Me girl wine pon the ting, wine pon the ting. Give me tick, give me tick, no long talk.
Girl, wine pon the ting.
straight a calling, ooh.
Yeah, catch it on the baseline. Tell your body cock up, but a piece of waistline. When you're ready, back me ready for the playtime. If you say you want a cook, I could never waste time, right?
Now. Easy be then, easy what's in contact. Give me tick, man in a long talk. Sick physically fit, girl, I'm on that. Give me tick, no long talk. So me say, me girl, wine pon the ting. Wine pon the ting, me girl, wine pon the ting. Wine pon the ting, me girl, wine pon the ting. Wine pon the ting, give me tick, give me tick, no long talk.
The best around here, bubble pon me body, no fear. Let me call you my dear.
Don't know your name, me not care.
Dirty me like, but I keep my vision clear.
Girl, I only want you, not another. Make it special like you done that before, that no matter. Bad behavior, real shot a lover. The first time I saw you, when you join me, bad like chopper.
Believe me, baby, me need it. No, I say you're freaky, secret me keep it.
Wine pan the thing, I'm on the rain, wild ball. Don't turn it round, girl, I make it bounce like ball.
See me sipping and I see what's in contact. Give me tick, turn in a long talk. Sick physically fit, girl, I'm on that. Give me tick, no long talk. So me say me girl, wine pan the Kelly fit, girl, I'm on that. Give me tick, no long talk. So me say me girl, wine pan the Kelly fit, girl, I'm on that.
Big beats, big beats, big beats.
Zero 72 ndumba ndanguya semchwape. Sigara na lighter tu nafuliza ruwape. Digaga matawi ya juu napuliza zape. Nina dimangaza hali ya juu kuliko za madhe. Kuchini kwa chini situ kuchini ya mnazi. Ching na chingle steams na panda na ngazi. Leo Jumapili mbili baridi baada ya kazi. Na ingia keja ni kondi na shangaza shangazi. Na usichanganya makazi bosia na piganga kelele. Chikate makazi bada na chelesha kichele.
Nia kembele. Nia kembele.
I'm the wrong guy, sina shauri za moyo. Talking a loving tone, bada haupati do. I want peace, usini ite darling. Thanks for the loving, mina penda ganji. Tuma kwa hii namba nimekupigia nayo. Do yangu ya biashara siwaringia nayo. Kateila tunasele na mastingo zita trend. Rende hainanga mboe mboe za kisele.
Nika mbele, sele shake chele.
Bye bye. Achaka ended on the now bus. A time back still a shine and better ember. Smoke show, took a round, peremba emba. Squawk vendor, bagida zaku hustle, mendo spender. Tulishikwa na demi yangu, chali yake, akatubaila, penda cheddar. Kai legenda, chelendo, agenda. Nia ka bacteria, diphtheria, super nilia. Jami, Kenya, nilu creepy. Jami, Kenya.
Mbonona nitafuta, nilombo nyokole, budoka nifukuza. Sezi ndo unanijua, nimeza kushika dondo, nataka kukuja. Tukipunywa ndogogyo, nilidhani sini mamorio. Sikujua marafiki wa shere, ukipata shida wanakuchorea. Uliambia watu mejaliisha, ona saimi na kula maisha. Wewe suli nilenga, na kupigia mbaka unaingia mteja. Ala, umeshikwa na mnisha, atise ukumbuki. By the way niko free. Time yako ndo sina. Ala, umeshikwa na mnisha, atuna nitafuta. Ala, by the way niko free. Time yako ndo sina. Ulidhani ndachapa, nikipiga simu nakata. Mambo ni mpya kadhe, kablo nifikie kwanza ongea na PA. We ni zuzu nini, uliambia watu na juata nitafuta. Na hiyo kazi ni mini likufunza, mini kutafute kwa nume kwa mjinga. Na wate kunita bro, you're just a friend I used to know. Sina jamia watu fake, unani boba the way uneza step. Ala, umeshikwa na mnisha, atise ukumbuki. By the way niko free, time yako ndio sina. Ala, umeshikwa na mnisha.
Bow.
wanauliza niko wapi, niko rurasho inika nairo mind your business 254 na ni follow manze kama jiza disciple rapa round mimi na kandanga kama chapo kauna luga enda west ikatuke mamboch kani ngoma mimi nasikiza nga world boss eti best rapper Kenya ni Calligraph John sasa nyuko pizo kwa round huko New York niko insecure ile designer sauti sol madem wameparaka dansa wawili pole kwela ni ndere rendere real football call model wangu manza sime breed a law nikidai tambla new press major joe tuna enjoy mpaka tunavunjika hiyo ko shereza kitanda silete matanga bro kelele za mkun bado zipasui cho mtu mimi na rang maze pipi na dior kelele za mkun bado zipasui cho eti tulienda wapi si tuko jibaga jack tulienda wapi si tuko jibaga jack ai jibaga jack jibag na jack jibaga jack jibag na jack jibaga jack jibag na jack tutauliza tuko wapi si tuko jibaga jack eh jibaga jack jibag na jack jibaga jack jibag na jack jibaga jack jibag na jack tutauliza tuko wapi si tuko jibaga jack
eh tutauliza tuko wapi si tuko jibag na jack unajua kani ku roll me rolling ina gang vile mbogi joy me crack wana tu compare na thugs look authentic kasi timba ni lax cheki kama ni shori napenda mwenye na ass hizi mapungi na zi switch mana girls shereni daily hizi pande na ni must jibag with Adisia na Jack
Vroom vroom nime pull up na mrenga Kauja ni rada majina ni godi trainer Ni kung fu ni kicheki jo mamblena Kwanza madem zao wote na wateka Niko majag na keg ni black Niko majiba gajat na roll mashash Niko marau gota city ni kisplash makash Situ lijibanga jan wako juja na nja
Jiba gajat jibag na jag Jiba gajat jibag na jag Jiba gajat jibag na jag Watauliza tuko wapi si tuko jiba gajat hey, Jiba gajat jibag na jag jibaga jack jibag na jag jibaga jack jibag na jag utauliza tuko wapi si tuko jibaga jack
jibag na jack mini fiat understand walentina kaimara mall vile dos na kala clash chrome car ni silver body paint black penga kikama nazima kwani ni attack mabombo bajeta kama yuto shine to ball to rise to fike mali range ni undai ki roll ki light ki Legalize Jabani green cut the mask ni kugwe the life Me and my friends Z on the NZ Ndani ya Benzi wa super ni ma Gen Z Boy like Muse, Mashadi, my bestie na Chiki Nyash na Jeggy Baby kuja friendly, Paipu, my Jags, you songa times two Ndani KU, zinakana shikuwa laibu Mboka ni U-Tat, tutashindua who's that Machine heavy duty ni nadhani ya chini
kukuka Chibaka Jack,
Chibaka Jack, Chibaka Jack, Chibaka Jack, Chibaka Jack
Kuzidoka, jota sijali kakesho mini komboka Nipike vida na machaji kuomoka Kaleka dance, miondoko towa topa Leo, leo, leo minataka kuzidoka Jota sijali kakesho mini komboka Nipike vida na machaji kuomoka Kaleka dance, miondoko towa topa Kaleka dance, miondoko towa topa Kaleka dance, miondoko towa topa
Nimelipwa ganji, nimefunga wera Mina medi niko juu ya kivela Taka kuzitoka na ayela Machiaju wamekuja na makwela Leo gwedhe inashika ndani ya keja Kisha tunde dunda izidi kutubeba Excuse me, who are you? Na koka dress, umeva see-through Una ni nice, na koka dance Bila unacheka, nikaniko na chance Asiesikia la mkuu, tunavunja mguu Na kileta ujinga, tunavunja migu
Leo, 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 minataka kuzitoka Jota sijali kakesho, mini komboka Nipike vida na machaji kuomoka Kaleka dance, miondoko towa topa Leo, 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 minataka kuzitoka
Jota
sijali kakesho, mini komboka Nipike vida na machaji kuomoka
Antaka miss, antaka that Tunasikia hu baby girl, anataka tutu kaf Anapenda mukuchu, anapenda cash Na anapenda jubu city kabla tuanze ku Antaka this, antaka that Tunasikia hu baby girl, anataka tutu kaf Anapenda mukuchu, anapenda cash Na anapenda jubu city kabla tuanze ku smash
Atika napenda mukuchu, sema cash Mukuchu na mashash Kanapenda mukuchu na mabash Akiona mukuchu ana blush Kanapenda mukuchu sema cash Mukuchu na mashash Kanapenda mukuchu na mabash Akiona mukuchu ana blush
Anataka this and that yani heels na bag Expensive things on a Instagram Akifly ni first class ana chest the bag Go USA dubs then Doha Qatar Natasha Natasha
Yes papa
Unajua kurombosa
Yes papa
The left na right chani round and round and spin your waist like a merry go round anataka wig na mimi na mpia cash nunua human hair sizo nywele za farasi anapenda muku chuna lipangi tax ukimwitia gamechi anajilipia cab ni whole cake fresh off the oven akiwa gana mimi ako sorted hada
loaded. Na napenda gado.
Anataka this, anataka that. Unasikia huu baby girl, anataka tutu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash. Na napenda juku seti kabla tu anze ku. Anataka this, anataka that. Unasikia huu baby girl, anataka tutu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash. Na napenda juku seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda muku chu, sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu, ana blush. Kanapenda muku chu, sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu, ana blush.
Anapenda stories za do, kianza stories za love tambo. Anataka akisikia kwenda Mombasa, usimwambie
aki baby tutapanga.
Akisikia kwenda Mombasa, unalipa ndege anaenda kuchibamba. Endelea kutuma tu message.
Sweetheart, good morning.
Mimi nilituma M-Pesa. Guess what, anakuja leo jioni. Saili analenga simu yako. Ni mimi na kula manzi yako. Buda, tafuta pesa. Wacha ni kuibie. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Ali change test, na pia class.
Anataka this, anataka that. Unasikia huu baby girl, anataka tutu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kapitu.
Surati ya mashoga. Hapa ni ganti na bonga. Anataka do, si good bitch na chest. Good in the bank, si bed. Kauna chaka manyake, nyake. Kwanza saka mapake, pake. Kauna chaka manyake, nyake. Kwanza saka mapake, pake. Ala, pake, pake, pake. Uleta manyake, nyake, nyake. Pake, pake, pake. Uleta manyake, adikwa mlango. One, nasaka pake. Two, nishike shake. Three, nike biz kama pantre. Nishike dinga na keja ya madhe na fadhe. Sai niko kazi, niko ma 1, 2, 3. Nasaka ganji, niko ma 1, 2, 3. Niko ma shugli jo, niko ma 1, 2, 3. Biashara left, right, center ma 1, 2, 3. You don't make money, you don't make sense. Biga mushene kwa get me nikipita na Benz. Pesa ni tamu cheki vile na wa select. Bila jasho box na wa ingizia kwa text. I'm in the race na mafala flani. Tunakimbiza dress. Awajui dondo lugia kukatia mresh. Wambie warudi home ni time wana waste. Ini kuhara ya kusota. Isi malaria usoto ina die vaccine ka diphtheria. No mana nikondea cars kila area. Nkisaka another pasture green car nepia. Mina saka pake. Boko bizu na saka manyake. Buda kwanza saka pake. Pake uleta manyake. Kauna chaka manyake nyake. Kwanza saka mapake pake. Kauna chaka manyake nyake. Kwanza saka mapake pake. Ala pake pake pake. Uleta manyake nyake nyake. Pake pake pake. Uleta manyake adi kwa mlango.
Manyake, all sizes. Kuna ndogo, kuna biggie, all prizes. Ah, bora nateza na kichele, siogope wempe. Kwanza kijichocha sana vile ya ni champe. Vile na watoka donors, adhani ni money hit. Inyakendo naingiza dosi, tambui kama na cheat. Bora uko pake, ukitaka kuja ni kupeka peace. Unaka kitu na nitaka, excuse me. Inyakeni ya kibazenga ni expensive. Tubonge mamita, ka unataka kuchapa. Hakuna nyake kula mahindi, ka umesota. Inakuliwa kwa chopa na weko kalesa. Pake, 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 ka unataka. Nyake, nyake, nyake. Nikomboka Friday, Saturday, Sunday. Vacation na furahisha manyake na champagne. Nyake, all sizes. Kuna ndogo, kuna biggie, all prizes. Kuna katika, kuna katika. Maskingo mingi nizo baby not sound. Eyo selector, goda lafu, goda lafu, goda tena, goda tena. Kwanza tu maskingo ni dedili, 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 kwekwelo wa daysta, Emily, Emily. Atoti na mebeba, heavily, heavily. Anakaka Gen Z, 22-23. Na ule rapo penda masanteni, enemy, enemy. Kato nyadi na machaji, tukime divided. Marinfo zimewaka, bansendwa na ya chemist. Na tukukwe the jing. Kekere musha na Hennessy, tumefika na masenke na masubili legacy. Stingon za kiji, za kizing zing. Na mapetko, mamati na mambling bling. Old school, kama vanda sana village. Na skiza maridu, kate na kibridge. DJ Doba Genges kuje one by one. Mambo ni vulai, let's have some fun. Eyo selector, goda lafu, goda lafu, goda tena, goda tena. Konza tu mastingoni. Dedili, 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 dedili.
Anaero, ezo, ni pejori, dongi, mana. Anaero, ezo, ni pejori, dongi, mana. Simbo, di, toda, onge, gima, duoro, makatundi.
Miel Martin. Miel Martin. Miel Martin. Miel Martin. Miel Martin.
Chapidi, what are you in your polo? What are you in your polo? A bit of quam molo, a kilo no angolo, what you're doing a cangolo, what you want your somalo? Kikalo rago, and you must have to do jacamolo, mano sipamara tari, daka kalesa makalo, or no mane polo, inky mondo midu, is on the polo, or me away of colo.
Nakauna rada basi sayo menino, nakauna kopi basi sayo menino, nakauku juwa basi sayo menino, umeni, 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 umenino, nakauna rada basi sayo menino. Nakona kopi basi sayo menino, nakoku juwa basi sayo menino. Umeni, 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 umeni no.
Where you at, nigga? Niko na form, now you know. Jumanze ni majipin mandom. Sign kona do this, ladies wanna go ju before. Walipua wana sema na wabone ba before. Ni mapol zimeja ko logs inbox na request zote ni watoto. Ni mekupin, ukikuja kuja na watoto. Ni mekupin, ukikuja skujo kiwa solo. Niko kwa kenja niki hang na mabadis and bandits. Buda tubagu ya tia nani, diyo nani. Na kama dubene za feel niko lucky. Mob tezi nazo, uliza hadi chaki. Aji straight to the facts kwa irap nita honga. Na bado na mbli analia niki honga. Mpo akando yangu anajua midyo donga. Lisema niki hit ndio ndazidi kuwa akiwanja kila saa ni minyo. Na you know, hakuna rade maze formisha nibo. Na you know, I really love you atakani na ignore. Na you, na you, na you, na you, na you know. Na kauna rada basi sayo menino, na kauna kopi basi sayo menino, na kaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni no. Na kauna rada basi sayo menino, na kauna kopi basi sayo menino, na kukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni no. Na utafika mazako zimeshika, jukusema kweli huku ndana unachatisha. Bogi ni mbaya watu fight na wakilisha. Tina misbehave, yani lona choma picha cheki. Call police, ngori kubwa manziaki yako missing. Totally na cheza chini jua likuwa na mimi. Keja na liaki nitanga na nitanga meeting. Careful ina toka mbiyo kulikuota mwizi. Hakuna kucheza chini because you all know. Mokorona chachisha na choma photo. Na mini kukwa tu na deal na hiyo flow. Niko na motive so now you all know.
Niko na balls nigga. Ganji na ziches buda ni jatom nigga. Kwenye rap manze sisi ndio ma top figures. Cheke nyuma konve this is how we roll nigga. Sisi ndio ma don nigga. Nimekuja na mabadis walami. Zimeshika sana na pigia wazazi. Niko locked manze nisha kuwa nati. Weni mwere unashinda na mabadi.
Bona ninyinyi na wawasha. Nkikula nyama choma tu firifiri na taska. Bro mejituma ako kazini anaisaka. Bata najua bibi yake anafanya nini naivasha. Akisi Kenya kuna content. Nashindwa dunge chingani so nazidunga zote. Anataka nwagendani mina mwaga kwa matope. Si uponga kilami tukitaka ganji itoke. Normally shembeteng mamoli kwa Henneken. Mwena me you're my friend we got rich in the ends. Tuli mtupa kwa books. Tuli mtrace na magan. Kawa mini tuko luzu liza that's falling ham. Sini mabagla for sure na hisi siri. Bala klapo wezi njwa kwa CCTV. Bro nikimwambia haski na yesi kiziwi. Kasi bizu tanipata ni mesare sikimizi.
Kuna mahali hapa kwenda nani zai. Fit flani shako taka wazaki. Cheke masanze hawa tutaki. Kakuni tambwi siku tambwi.
Kauna ngamu na mawaps. Kauna ngamu na una. Kwa simba kuna waps. Kauna ngamu na mawaps. Kauna ngamu na mawaps. Kauna ngamu na una.
Kwa na waps wadara ukikwara. Askari wa msitu giz kukimbiza maswara. After masjid masti ikilost isit wazin kunapiga baroda na kikwara. Tumbo yoyoto mpoya zili lombo tosito mangoto 650 deep ni vila limaru. Homeboys abana taka mchezo akina hama. Tomboys bombo kwa pato izazi mara. Baroda sarek ndipi tukishukizo masa. Minus warazi tura adingi maom. Saki news jo mwishimua kunendaje tena jama. Invite makazi zita msingi today so let's see. What you watch about places to be. How about Gen Z, how about it? What about PCCB? How about Gen Z? How about that?
Kuna bahali, hapa kwenda nani zai. Fit flani shwapo taka wazaki. Jege masanze hawa tutaki. Kapuni tambwi, siku tambwi.
Kauna ngamu na mawaps. Kauna ngamu na mawaps. Kauna ngamu na una. Kwa simba kuna waps. Kauna ngamu na mawaps. Kauna ngamu na mawaps. Kauna ngamu na una.
Yo, tuna drip.
Zen tumekwa mplamba. Tuna base josta ni kampezana. Labda base top kama kofi kaya nana.
Dansa kutonjo ni dansa maju. Dansa kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa maju, ini dansa maju. Ati dansa kutonjo ni dansa maju. Dansa kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa maju, ini dansa maju. kuita hey kuja straight kini mani misopa likutika nikisema ye ni mali na hamba mtika nifumtu na kilo
aki black choco nate ni time melanin bana toka nikapate kanapenda kenye miwa napenda soka napenda toto chupa na haga nono
like a boss
tenda we mapewa taco kwangu ni tenda we mapewa taco kwangu ni tenda we tenda wema pewa tako kwangu ni tenda wema pewa tako kwangu ni kuni 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 ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate kanapenda kenye mi wanapenda soka napenda toto chupa na haga nono
like a boss
tenda wema pewa tako kwangu ni clean so butafagia kwako nikute ndogo jutakula kushoto usitake kuona na na my dirty version nilijam nika sample mali yako manzi yako na mpango wako wakando tunapigenga trio sam tunakusengenya ni Mr. Last Guy manzi yako ashanipenda mtoto wa nyumbani mtoto la home Kenyan girl kanapenda ganji shienda ho bad bitch kwa ipati vibe kwa top kwenye flow joka na perform joka na perform napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok big boka napenda stick proper big bomb bila kona big bomb big boka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok big boka napenda stick proper big bomb bila kona big bomb
napendi vijana wa Roy Sambu napendi kupela wa Roy Sambu napendi kupela
wa 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 do me a do you see kufanya majambo wa 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 do me a do you see kufanya majambo stimulate wa 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 do me a do you see kufanya majambo marinate wa 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 do me a do you see kufanya majambo
akilani siku ya madon siku ya maboss man watu wana joku boy indele zone mbosha yako jondo inakubonga so piga order ya kitu budone za sort mbono na baki home baby doll sutokea mini takusort
mbono na baki home
hakuna kubaki home baby doll gashawa 24
hakuna kubaki home
mbona unabaki home hakuna kubaki home
yeah
mbona unabaki home gashawa 24
leo tukotina maji kotina wazing kotina wanati wenye wanapenda jing kotina mapengo wenye wanapenda sticker what's up tulichuja last scene ati chorea kubwa tunacheza na manyanga na ukicheza cheza na hama demo atakuramba napenda form na pia napenda shada usibaki home na unajua kina unanga maform unanga mado sitaki ubaki formless nakutolea form hapa galo na kutembeza kila sehemu ni shimo gani za kanairo mimi sijano hapo hapo penye kumewaka ndo nataka faster faster niko na mbugi ya wa rasta city ramsha nukate nyama kilo saba simechacha na niko na mangu na badas
mbono unabaki home baby doll sutokea mini takusoto
mbono unabaki home
hakuna kubaki home baby doll sutokea so I could have
tukona like a boss like a boss tuko juu ya kana hapa na kuza kutim leta leta ufala pota kula mavitin neza dhani tumepona kumejo ni taxi nati upepo runda upepo ni ya hapo na sikia nisikile uu stingo ni skubidu na kozi kianza kushuka zinapandisha juu piga piga kale kamu mkuja mkumfu ati naiku kubamba gonga tena toka hapo na sikia nisikile uu stingo ni skubidu na kozi kianza kushuka zinapandisha juu piga piga kale kamu mkuja mkumfu ati naiku kubamba gonga tena toka juu hapo na sikia nisikile uu alure na tone shaturushe migu vile vile zime turaru tunasikia tuko majiu steam steam skipata tunashikisha na mamoves epeka leka so tuko loaded strap na mafure naifanya leo siya tungoja gya tishoke na naiki kubamba mbia selekta joa gode na kaki kubamba tupaluga tupaluga so silete paza kutim tim 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 washa ki tempo ni anatepa tempo yo bamba sano kiwa ching 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 gomba kashata nadasha vam daki mbecha pona sikia nisikele uu stingo ni skubidu kianza kushuka zinapandisha juu piga piga kale kamu mkuja mkumfu ati naiki kubamba gonga tena toka hapo na sikia nisikile uu stingo ni skubidu na kozi kianza kushuka zinapandisha juu piga piga kale kamu mkuja mkumfu ati naiki kubamba gonga tena toka juu ati ate tinga linga linga like a boss na ringa ba
wa 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 wa
finish kuma hiki kubamba nipe dance kota tena eka stance una mix na mastingo na mix na mastyle weji tope tope vile unataka bora na dance ati nipe dance nipe nipe dance nipe nipe dance nipe nipe ati ati nipe dance nipe nipe dance nipe nipe dance nipe 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 ra na mtindo kuzitoka mguu moja back left ingine unainua na vile unazikwenda inaka unaijua mikono zote juu shingo upande ukiitupa ala vile unaifanya shingo ikai upande nika unaikata ala vile unaifanya ikai nika unashuka na bado unapanda
mtonjo kudunda kufinish kuma hiki kubamba nipe dance go za tena eka stance unaimix na mastingo unaimix na mastyle weji tupe tupe vile unataka bora na dance ati nipe dance nipe nipe dance nipe nipe dance nipe nipe ati ati nipe dance nipe nipe dance nipe nipe dance nipe 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 kuwa pimi siya style babili babili alafu nipe shabalalawa nege kijangili ni mastingo baby hatari hatari unazikuenda zitoke kapweza ni waga ni slipe there mkono jo kwa air alafu una twist una twist una air nipe there right foot there alafu una wigo wigo na zitapa leo na zi rakacha nipe za kichinku nipe za wakacha sunda za kuzito kato sesa kata kwa zona zipiga piga on tosu nani wana kutunjo kutunda kufinish kuma hiki kubamba nipe dance go za tena eka stance unaimix na mastingo unaimix na mastyle weji tupe tupe vile unataka bora na dance azi nipe dance nipe nipe dance nipe nipe dance nipe nipe azi nipe dance nipe nipe dance nipe nipe
Itisha tambla, keja shika signal Acha shika ladders, kie kwa kisignal Mataptap, zinafanya wana tipito Mabambam, zinapandisha malibido Under my substance, na maji minimal Nasikia utamu kama Bobby Cash na VBO Biga shot kama kamradi maini pose Nasikia randa, niyaro na my knees and toes Kameshika signal
Don't let a meeting kwa club, see ofisi Happy hour in HR, team building Kandia bigi tunapuff, no DD Accountant wa makwang, mbili mbili Vibe sigi koko nyagi na ma single tones Ni why in the zone kisiagi wa ma digital High kuliko rubani ako Wilson Fry judu kwa mafani kama BDCO
Fun me rough like rider Them never take me if you fool you neither
When you talk
Wine and cack up Me girl wine to the top
Position
You know them all we don't need to talk
Yeah, yeah
Rock it back up
Girl,
bring up your bottom
Position
Looking for talent and you got some
So give me that
My thing bubble for me now Love it when you drop it now Pause it, you already know
So give me that
Again, I play my game now We not playing no game We like it profit, like it tough
Girl, give me cool, got the formula Real thing, man, never seen something similar Boy, she ain't a joke, I talk like the mafia You got full vibe, full style Come to see me, girl, wine and cock up
Telephone, tell the ears ring, and the plate ting, and the boat ting, and the house ting, and the blue.
close in, feel the close in. Come on, number, come see the cash, pa do tango. You know, shuffle with your drink in a one go. Pa me banana, you can't see no man. Get it? Mango, I know so the thing. We don't go through over the limbo. Lean and up our thing, straight with your swing up. Pa me banana, you can't see no mango. Get it? Mango, you better hear from me. That's how the money make. Watch out now. Then in the bank, it a go me say. Listen up. Be careful it to when nanny say. Nanny say. See ya somebody well off runway. Drip her up. Hey, girl, you nah go nowhere. Treat money right, I be gone like yesterday. Money gone, then you bad ball, I see me see that. Mambo, pa nambo. Coffee, the cash, pa the tango. Shuffle, we are drinking a bando.
Yo, baro. Wana ingira ndo ni kuchape mkacho. Lenga kona sura na madiambos jambos. Kam ni kupigishe riba za kanairo. Mambo kujitepa weta tesa mbeza. Zero pressure setan kujiweka. Tunameta sosi neko kwa nature. Ketchup kupepeta goti na piga bega peka. Prakata sakata yon kola. Rada na kama tena mkemba. Kichapa lazmo na kam tena. Kichapa sana utazam pianga. Sabula zigidi maiki. Wakati yo gamba chi story chi. Kuwa mungu kabadi.
Balo balo. 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 Balo balo.
Mwala nyenya watu. Mudisko tuzine valu valu. Machingu na meza kavu kavu. Bila chesa wanalita na zigagu gagu. Chipo masala na kingo kotika.
Niko na granya na nipo kotika.
Nasika na gawa kama soko mchinga.
Anachanganyo na maloko nika.
Sabula zigidi maiki. Wakati yo gamba chi story chi. Kuwa mtu kibadi. Kuma nishukali kama ragwa na marabadi. Zigidi yo musiki.
She wanna own Panamera paper. She not like them looking ass nigga. She the girl about her paper, paper. On the grind, she not never get up. Eta, eta. Queen of the year, they call her Cleopatra. She a rude one, said the talk for later, later. Girl, I'm mine. Hey, I wanna divine. She help me blow your mind. I make your man change his mind. Girl, I'm mine. Hey, I wanna divine. She help me blow your mind. I make your man change his mind. The girl with the biggest behind. Me want the girl with the biggest behind. Me say, tell the bad man, let them bad get through. The biggest behind. The girl with the biggest behind. The girl with the biggest behind. Me say, tell the bad man, let them bad get through. The German juice. The girl with the German juice. The German juice. Girl company that make him run a nigga man. The German juice. The girl with the German juice. Come through like a prophecy. Like Shana Paul, it's high time to get that. All the run town, they buzz about me. With the run town, they turn the runway. Pop up my best from my leg. You know the booty big like Bombay. I wanna divine. She ain't blowing your mind. I make your mind change your mind.
Show it up and live with it. on the rhythm. Wall, wall the girl feeling it. Show, show it off on the rhythm. Eric and a girl turn land bikini. Any color, any style, fat and skinny. Wall, wall the girl feeling it. Show, show it off on the rhythm. Normal, we do it like it's normal. Up like Jordan, we make the fire burn, man. Same thing for Jessica, Tracy Morgan. Normal, we do it like it's normal. Yeah. We not talk boy, I do everything I like non-stop boy. One life we living a man real top boy. One party, one girl sick top right. Yeah, no lockdown. Place full like we got the whole town. Yeah, yeah. No lockdown. Hands on your knees, girl bend down. Wall, wall the girl feeling it. Show it up on the rhythm. Wall, wall the girl feeling it.
No introduction.
DJ Madness.
Whoa, whoa. We love man. Anytime we coming in a sun man. Bun me she a wine, call me action man. Bun, we don't want bad vibe. Girl, you are the best. You are the best, my girl. Man, so I need bad girl. You are the best. You are the best, my girl.
Bad man always need bad girl.
Broke it up.
That's how we love man. Shot time anytime we coming in a sun man. Bun me she a wine, call me action man. Bun we don't want bad vibes. Girl you are the best. You are the best my girl. Man so I need bad girl. You are the best. You are the best my girl.
Bad man always need bad girl.
Me always in a
me always in a
Soma.
Once again, if you want to DJ Love upon the mix, don't try to dial.
Anytime you're ready, girl.
Tell me name.
The place get wet like in a rain.
And I make you feel high like
on a plane.
She say I saw the love, the act.
Baseline sweet and I touch his back.
Dancing, she love you that, girl. Coach the chat.
Come wine till you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back.
Girl, you know you got the glue. Know you got the glue. Know you got the glue.
Come broke off your back. broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back, girl.
Girl, you body hotter than a suntan. You make me turn up at attention.
You pretty like the melodies in every song. Cause it took you know your mother give you make your body drop.
Girl, any problem you got, I woulda fix it. And when you dance to me, sang it on a big hit.
But like a drum on a beat. It's your tight like a secret.
So you feel wine till you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back.
Girl, you know you got the groove. Know you got the groove. Know you got the groove.
Come broke off your back. Broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back, girl.
Why this make you feel like though?
Why you feel?
Yeah. Why this make you feel like though? 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 Girl, if you want to broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back, broke off your back, broke off your back.
Bossa wine, touch your toe. 6:30, the way you know. Dirty dancing, private show. How she a wine, so must be a pro. Coulda, coulda, cause she dash you. Coulda, coulda, me want a body there. Coulda, coulda, me want fi take you. Coulda, coulda, you make me happy say. Coffee, real girl is them not play. Coffee, wine in the girl them say. Coffee,
right away no delay.
Find up the expert.
My friend them call me sick for your list because me love y'all. Some man a fight but me love up and me up y'all. You want me find me, look which part is enough y'all. 18 and over, me don't want a young y'all. Follow me now, me mess could I never stray. From me a little youth a same so me stay. Girl me new girl got you down in the other day. When me woke up on my grandmother did she send to me. She said boy you're too girly girly. Young man me say you're too girly girly. Me have girl from town, girl from country. Girl from foreign a fly come look for me. Girl me too girly girly. All me mother said too girly girly. Me up, no girl and I know nothing for she about. Me get them faster than you see about.
Alright, what she need? You gotta give her what she need. Yeah, what she need.
Yeah.
Washroom is what she need. Yeah, yeah.
I tried to let her know that she was the right one for me.
Give me the chance to let go, go.
Listen.
If I had a girl like you, baby, I wouldn't be cheating. She said I want you to know that she's heard it before. The promises, they never leave you for rich or for poor. They never break your heart, they never witness me walk through the door. They never lay my hands on you,
pull up, pull up,
it's so immature. See the tears running down your face. You don't know the truth anymore.
What she need, what she need, what she need, yeah, what she need.
Love, 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 love.
All that I love, 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 love.
Yeah,
what she need. That she need, yeah, that she need. Love, 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 love. Well, that I love, 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 love. Yeah.
I'm not that type of guy to treat you the way they treat you. I'm a lover, not a fighter, for sure.
For sure,
no. Yeah, for sure. Baby, let's make this official, the perfect picture. She said, I'ma tell you once more that she's heard it before. The promises to never leave you for rich or for poor. To never break your heart. To never witness me walk.
Yeah, yeah. Marker. Yo, I'm a brown, back, black, back, green, back, pink. Pink, back, got the girl, them a link. Every man to my girl, when me a drink.
The entourage love and the girl them love. Be a tongue stay on the wall of them rough.
Me want some mad girl, be wine back it up. Be a see a bubble, she make my cock it up. Baby wine up, set some good line up. Me a your body girl, a fi join up. Up on the hill, you a fi climb up. Tell some me that boy, set them time up.
Yeah,
I coulda spring, coulda summer, coulda fall. Every season we get enough, girl. Oh, girl, what I respect, girl. My name all the girls, them a call. Love girl, love girl, we up. From Kingston, Senegal to Sam. Love girl, we up. We respond to the girl.
Girl back to sinking from me, she linking. Coulda fuck, coulda maga like a string bean. All eyes on you, so you know you've been seen. Dash out the thing, it went to King Cream.
Put your foot in at the five, baby, chop in at the skin.
All of the girl, them, they pan my team. When the girl, them see me, them flash, them I beam.
Aye.
She ready for the riding.
Yeah. I coulda spring, coulda summer, coulda fall. Every season we get love, girl. Out the road, my respect, girl. My name, all the girls, I'ma call. Love, girl, we up. From Kingston, Sentigon to South. Love, girl, we up. I be responsible, girl.
Myself in a grab on, ambitious girl. You no depend on no man. Work for every dollar we touch your hand. Girl, me love the way how you stand on your own 2 feet. Swag him a turn up, you always neat. You no daddy daddy, hot on the dance floor. Baby, me I go want more.
Oh, all of the way you put it on me. When you put a half a million goodie on me, you always stay ahead like the hoodie on me. Girl, enough for stress, I don't go leave you lonely, lay, 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 lay. So go ahead and put it on me. When you put a half a million goodie on me,
Lolo.